marka ruuxan markuu sorry pod oo keeska anaga no keenayo maxaan ku codsan lahayn intuu sheego wadada meesha ku taalo that is wadada meesha ku taalo waa weya iyo goortii la dhise waa ween en sanadku waa bisha ahayd la dhise wadada samarkin wuu markii la dhaw maxay dadka dhiseen ma taqaana qofka dhiseen ma taqaana ayuu ahaa and what of the offense what markii la dhaw maxay qaabkii u dhiseen miya xumeed ma ficnaad what of the offense so when where and how intaas hadda noo sheegto anaga investigators aan qabnaa maxay sameeyeen waxa loo preliminary investigation meesha tagayn we soo fiirinayn maxay raadinayn wasaaradda u xilsaaran wadada documentation everything we fiirinayn so inta shaqada kale anagu waay laakiin haf haddaan u keento information aad hado problemka haddana haastaan ku sheegaya oona uu rabo intaan u sheego walaalahayga soomaalida midda balaayo ku dhigeen maxaa weeye maxay dhahayn xafiiska imaanayn xafiiska gaarisa markaan joogo xafiiska imaanayn maxay dhahayn Garissa corruption baa ka jira magaalada Garissa county ga ha corruption baa ka jira kuwa reer Wajeera imaanaya maxay dhahayn istaalkii Wajeer corruption baa ka jira marka istaalku waa weyn yahay samarkin magaalada Garissa county Garissa county government waa weyn tahay Mandera county government waa weyn tahay specifically maxaa ficnaan lahayd intee noo sheegan qasatan corruption ka meesho ka jira dhinac ee waay maxaa ka jira corruption noocee nooca ka jira corruption way far badan yihiin maxay sameeyaan dadka ma lacagta dadweynaha boobi hayaan ma dad oo qualified ahayn baa la qoray shaqada oo certificate haasanin ma hoonge dadka qaataan balaaluush ma la siiya inuu corruption ku far badan yahay soo markaas maxaan rabi lahaa dadka intaan u sheego xafiiska markay imaadaan ayagoo wax xaqiiqsan wadaan no imaadaan hiyasays waxa dadka dilhay waa hiyasays maxaa wali imaanaya maxaa salaam maxaa maxan maqle in dawladda lacag soo gasho lacagtana wala waxan maqle kuma shaqeyno waxan ku shaqeynaa wax noken mid kale anagu waa xafiiskayna dad waxan maanta meeshan u fadhiyo maxaa way dadweynahan ka codsanay intee nala shaqeeyaan qasatan dhalinyarada dhalinyarada in ba arkaysa case fiican oo corruption hayo laakiin asirkii social media uu ku soo qoray Facebook ninka uu ka sheegay ayaa is arkay telefoon soo diray waraa maxay waxaan soo qortay ebu dilid gareeb halka alaf ma wilki maxala sidii shax balasiini keeski sidoo ku baabay wax uu soo sheegay malo bari maxaa maqleysa ICC shaqo ay ka hayaan magaalada malo shaqo iniga waa soo dacwoono inimbo hadaas soo dacwoon lahaydeen dadweynaha ay soo dacwoon lahayeen at least wax baa isla qaban lahayn ha en talaabooyin fara badan baa jiraan had mid aan ka hadlay maxay ahayd en joint cooperation en la dagaalanka musuqmaasuqa la dagaalanka musuqmaasuqa shaqada EACC bisma ahan waa xil naga saaran dadweynaha hadaan nahay hadaan muslimiin nahay maxaa wax xil ka saaran si oo la dagaali karta musuqmaasuqa that is number one partnership anaga shaqaalaheena wuu yar yahay hata laba kun maana gaarin marka maxaan ka codsanaynaa dadweynaha haddii corruption arima corruption ku saabsan musuqmaasuq ku saabsan ee arkan wada suxum loo dhisay dadweyne oo laaluush weydinaayo dadkaas intee noo soo sheegaan baarna ay nala shaqeeyaan.